Akachika akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga aka Uganda Communications Commission UCC kyaddaaki kalagidde emikutu gy'empuliziganya okuzzaako amayengo ga intaneeti agaali gasaliddwako. Amayengo ga intaneeti mu ggwanga gaasalwako nga 14 omwezi guno wakati mukeeteleekerera akakalulu ka bonna akaabaddewo ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogwa Januari. Mu kiragiro kino UCC yayimiriza n'okutunda simu kaadi kuwasa obuweereza bwa data roaming n'ebirala. Kati mubaka obuweerezebwa emikutu gy'empuliziganya ku masimu kitegeezeddwa nti giragiddwa okuzzaako intaneeti. Era we twogerera bannayuganda abawerako baatandize dda okuseereza.